kwa creep ukitaka leo neza pitia. Let me know what you want to eat nda kupikia.
Niko kwa jam na kam lazima nitapitia. Cause I'm in the mood na niko na nja pia.
Takupa buffet chakula tosha, kile unataka huwezi kosa. Smoky pasua na samosa, kula ushibe ongeza sosa.
Wala inakuja, I want that. You got me in the mood and I like that. Already on my way to you faster. So najua sifa zangu mimi rasta.
Can I see you tonight? All I need is your love. Can I see you tonight?
Tuonane leo usiku.
Tupatane leo usiku.
Tuonane leo usiku. Mina wewe leo usiku. Oh mama, traffic imeshika, lakini jua ni lazima nitafika, yeah. Kabla ifike saa sita tutakuwa tukikado na wewe. Injeve, injeve inanitesa sana. Na kuna venye na kudai sana.
Haina noma na kuchill. Harakisha nisha tumapine. Niko hapa Netflix and chill. Na kuchill nikikata jean. Na tumepanga kuonana sana. Nataka kukuona sana.
Can I see you tonight?
See you tonight.
All I need is your love. Can I see you tonight? Can I see you tonight? All I need is your love. Can I see you tonight?
Tuonane leo usiku.
Tupatane leo usiku.